kutafuna nifunze. Naogopa maradhi, jitahidi unitunze. Inabidi ujue, bila wewe siwezi.
Yeah.